lote. Wala vyanje siku taman. I say no, girl, I never feel so right. I say yo, girl, I need you here tonight. I say no, girl, I never feel so right. I say yo, girl, I need you here tonight. Wakati mwingine minalia, kana shindwa kuvumilia. Kwa nini mami unifanyie hivyo? Wakati mwingine minalia, kana shindwa kuvumilia. Fanya makosa, kipi chanzo mpaka umenitosa mpenzi, nielewe. Wala misikufanya makosa, kipi chanzo mpaka umenitosa mpenzi, nielewe. Tonight, wakati mwingine minalia, kana shindwa kuvumilia.